Shit.
Hi. It's your boy JU6R. Just to know. I got my boy Sule Cancela. And this is your affair for records, right? Yeah. I got you.
Msichana wa sura nzuri. Kitu gani kina kufanya usiolewe? Ona watoto wa nyumba ile wamekuwa chukiangaika. Watoto wa nyumba ile wameolewa, wamebaki wewe.
Back historia ya kwamba ulikuwa mrembo, imani sina dhidi ya penzi kwako mrembo. How many times, girl, that I love you? And how many times I beg to hold you, then you push me back. I said you better go and let me live myself. There was not only you to find the best. Who's love me and I'm
self-blessed.
Girl,
bado sijasahau ya nyuma.
Please kwa mami nitashindwa kwa wako. Siwezi kuwa mume baba wa wanao. Please kwa mami nitashindwa kwa nawe. Sababu toka mwanzo hata sikuwa nazo.
Tata kuyakumbata machungu, mana ligundua mwishoni. Venda bato fuata doni wa town. Sina ramani, skamele zamani. Things are no more the same. Zungwa movie we bongo ndo life yako marahani dia. Sweet word is kakuchanganya huku nfagilia. Fit na faces me kudanganyo. Kasa hao wingi wa kuchuzi chuzi. Tapata koroma na kuyacha nasi. Ama ukusoma girl. Is it real combo me road imagination? Sita mbwe and what's the deal? Au mavumba still question sita do it.
Go.
Kono tata kuyafumbata machungu, mana ligundua mwishoni. Weni jiwe la kubusti sok na ipoteza ramani. Japoko ujana nililosti mini jembe kumbeleni. Jeuri yako mekukosti lo naishi kwa kubuni. What goes around comes around soon. Cause sija badilika J, I'm still the same. Ziki kwangu nantosha wanna marry this game. Yeah. Maji ya kisima chako sitoweza tia kata. Kiu yangu heko kwako kwa mwingine lisha data. Mana ni wengi sana na shangaza ding. Huku ntambua enzi weni mzungu musi. Chochote nlitaka semo lini pinga kaja susi ya chewe vita. Simi muhutu woli ntusi. Hai
go. Kwa mami nitashindwa kwa wako. Siwezi kuwa mume baba wa wanao. Kwa mami nitashindwa kwa nawe.
It's your boy JU6R. Just to know
I was a kind of
real feelings that I know.
Me baro si te sa uya
nyo. Forget it.
Kwa mami nitashindwa kwa wako.
Did you remember that?
Yeah.
Shit. Festo mkare.